If you're ready to party, let me hear you scream.
DJ Capizzo.
Hey! 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 Hey!
Oh.
Easy.
DJ Capizzo.
Oh.
Shoulder back, everybody have to do, have to do. All your friends and big up on the crew, on the crew. Stepping at the dance, stepping at the show, on the show. Represent where you're from, show me where you do.
DJ Capizzo.
North girl, I yell again, but none I did it. Back in the latest style, man, I steal it. Stepping at the place, everybody have to feel it. Everybody have to feel it. They show me I steal it. Run it, so me kill it every hour, every minute. Fresh new dance, so tarot, we are sell it. Brand new styling at the street, we are kill it. Stepping at the dance, I'm on the shoulder, man.
Kichwa nimelukisa uwanja ni mudogo mbosi mbole tulisa nishawa piga mboka na nishawa malisa na kama kuna swali unataka ulisa mba ataya kasi sisi ni kutulisa na kama ni mavela bado tunapulisa disaini ya kitambo na imewa malisa hakuna kujichocha na hakuna bandisa tunachesa telesa telesa and twisting chesa telesa telesa and twisting tunachesa telesa telesa and twisting chesa telesa telesa and twisting
tukimalisa.
DJ Papa Pizzo plays in the wheels of steel.
Are you serious?
Tonic Manit.
Fire, baby.
DJ Papizzo.
Shika hiyo tempo.
inakubali. Sauti sawa na hii mic imekubali. So iko poa na mafans amekubali. Swaga na yata madema amekubali. Kuteka kama kachipoka nikubali. Kuweka kama tapune tolikubali. Tira kama timi nakubali. Mtina kubwa walisa kubali. Tunakubali.
Pampana, all girls wanna have some fun. Buja mifupa kama miaka iko. We ain't living forever, you know.
Usingoje kuambiwa, mafisi wanataka kudandia. Timi is the only way to money. Later kidole pete ntavisa.
Hey girl, I wanna tell you something. You make my heart go rampampana. You make my heart go rampampana. You make my heart go boom.
Mini niku zombi lila fin. Sipwa kulipa but he mini kill. Let your bill let up a moja na till. Sika ATM, sika pamoja na bin.
Take it low, bring it up now. Cause I'm a ringo baby, don't you stop now. To the front and to the back now. We go baby, don't you stop.
Hey yo, check that one, one, one. Girl, you can make us a fool, you wanna mess up. At your yoli, in a quad, let me show.
Fire, Jane.
Hey, Kasapunyu, do your place, me grow, Kasapunyu. Do your place, na kamu from Kasapunyu. In your place, in a nino. Kama uja juwa, nita make everybody know. How yoli?
Normally, me mean in a stay. Oh, yoli, this way you gon' find me every day. Oh, yoli, I mean, I care what they say. Kayole till they put me on a grave. Put a big one, get a job, do to tea. Tuna mere meta, you seen your machi. Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up. Hands in the air, I say get up. Put them up everywhere, go get up. Everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow.
Got you on the 1960.
And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I pick a 10 years to me where what y'all be law. Some of them I hate, cause of how we keep it real law. It's just the wanna be when they look into the mirror. Sissin, you're my killer, 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 killer.
Hey, Kasapunyu, do your place, me grow, Kasapunyu. Do your place, na kamu from Kasapunyu. In your place, in a nino. Kama uja juwa, nita make everybody know. How you left?
Normally, me mean in a stay. Oh, you left? This way you gon' find me every day. Oh, you left? I mean, I care what they say. Now you let till they put me on a grave. Hey.
Who keep picking my round in my gizani corridor? Who can you buy a Buddha Nikungorito? Who you to and do that was a taking young in your? Who you taking you my was a taking more in your? I took a bezu. Tuna toma to kitana. A vibe is a kosawa tuna cheka. Meditate to kicheki wasitana. Police wana kuja kusumbu watu vitana.
So bring it. Kama una no ma Buddha basi uneza bring it. Kama ni biashara pia uneza tu bring it. Kama ni kasupa so bring it. Tuna you have place stick up baby gala bring it.
E choko zona kuta super ju. Koko wa iyera ligo luta ju. E sefu wa o izi ata super ju. Vaskani no ma madana.
E Kasapunyu. Leo place ni negro Kasapunyu. Leo place na kamu kama Kasapunyu.
Out of 10, kula 10. When you chuki na wembe, jo zaidi ya town tawape. Ah, hapa mtasi ndi uban kastima. Pana fwada msupa kame kosa piga. Na anki tupa wantu wa shachipa. Yani ya mana galis ki ubomba stika. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu. Ika goti e, panwa tomo kwa sike. Lue lolo neza chizu pige nduru wa dikile. Shika toto fiti nama ki inama mina bend. Kibaki tana sanit minas mama dikide. Digi digide, out of 10 kula 10. Penda venye unakaza nika unangoja bet. Mambo ya selfie jo apana katenje kabambe. Kudi waki anza dance katenje katembe.
Nalos kanyagi mes bana jushan maliza. Steamer zima mzingo umeze joke wa giza. Nipe nari chimney zaidi ya Wiz Khalifa. Cheni ya mkumbili stack ya geni kabisa. Hapa mjazi ni uban kastima. Pana fwada mtupa kame kosa piga. Na anki tupa wantu wa shajipa. Yani ya mana galizki ugomba stika.
Shai lamba, lulu, lamba, lulu, lamba, lulu.
lolo lamba losha ilamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba losha ilamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba losha ilamba lolo lamba lolo lamba lolo lamba lolo
slap na matire mkuja kuwasha tire na tuna ajinari tunafakula vibari kisake mama dem mkua dare dare swat na matire wanatuja ujinari kuminia makuminare shunja tundi yonamba nipate bedum na wanga ini ya wale wajanja na wapeleka na rada kula njugo ngeza mbuvu na upewe rungu upige nduru mbaka uite tu uchina mungu na mtukutu akuna kutu wapewe mutu apige miti baka viti ya skie fit
apige miti baka viti ya skie fit
Mina kuja dada, mina look alive. Every day na boza bana, mino king walai. Take a meter dollar bana, mina sis mandai. Fala nigga beast masai. Mino king waraga bana, utani pata biz. Mino pita lava bana, utani handaness. Kuja na ma drugs, photo na ma limo bands. Every day na call me super toa panty band.
Piga gochi bama domo basi Choka ghetto, neza cheese, kupeleke adikile. Shiki shiki day, out of 10, kula 10. Wenye chuki na wembe, jose dia counter wape.
Shai lamba, dulu Lamba, dolo, lamba, dolo, lamba, dolo, shai lamba, dolo, lamba, dolo, lamba, dolo, lamba, dolo, shai lamba, dolo, lamba, dolo, lamba, dolo, lamba, dolo, shai lamba, dolo,
Katika injili ya baba, nikimona nitasimama, shetani aniandama, domana nilikimbia Katika injili ya baba, nikimona nitasimama Wanipa nguvu kama Samson Na niko na wisdom ka Solomon Nina dance kama David Na niko na imani ka Abraham Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Shetani amejamju mimi niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Niko na
zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe niko na zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe nikona zikwembe Zikwembe ya Yesu zikwembe Zikwembe nikona
DJ Papizo
Uyu wadubi ananifuata mimi kila mahali ananijaza na mashida mingi mingi anataka nimkane Yesu wangu
Oh yeah oh yeah
Uyu wadubi ananifuata mimi kila mahali ananijaza na mashida mingi mingi anataka nimkane Yesu wangu
Oh yeah oh yeah
Wanipa nguvu kama Samson na niko na wisdom ka Solomon Nina dance kama David Na niko na imani ka Abraham Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu Shetani amejamju niko na Yesu Hawezi nitisha mimi niko na nguvu niko na
Zikwembe Zikwembe ya Yesu Zikwembe Zikwembe niko na Zikwembe Zikwembe ya Yesu
Zikwembe See baby now we are doing one We are doing one When I'm away you call on me I call on you Nikiku miss na come through Yeah, to pick you Cause baby now we are doing one Yeah, we are doing one Oh na 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 Concentrate, oh baby girl, you gotta hold on me. Kuku hata kidogo ndani every day. Baby, waza mchezo ebu come my way. You make a grown man sad for sure. Kau jajua mami now you know. Ukiwa na miwani shika mo, ndani ndani paka kwa roho. Oh baby, come slowly, go slowly, yeah. My electric shock won't shock you. Come slowly, go slowly, yeah. See baby, now we're two in one. We are doing one When I'm away you call on me I call on you Nikiku miss na come through Yeah, to pick you Cause baby now we are doing one Yeah, we are doing one Oh na na na
Wakasome, yeah, wamalize na mayo Wanaleta chuki, 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 chuki Oh baby, looky, 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 looky fine Kidizine, come slowly
slowly, yeah. My electric shock won't shock for you. Come slowly, go slowly, yeah.
See, baby, now we are two in one. We are two in one. When I'm away, you call on me. I call on you. Niki kumis na kamu through. Yeah, to pick you. Cause baby, now we are two in one. Yeah, we are two in one. Oh, na 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 na.
Take a little, ga copy Jesus, Yesu ndio na e. Ga Proverbs 31, usi copy 8 figures. Achana pesa, usi 46 figure. The house of the Lord, your home. Sikwizi na shinda kejani kama mzeko. Be stand out kwa bakie kama ko. Be brand tumenishangaza niko o. Be
okay ni God, amefanya enda nuo he did it. Yesu ndio kusema enda nuo he did it. Nani nina Yesu nitako kubiri. Mini naro, mini naro.
Holy Spirit enda nuo di. Misi kwa na note, salona ina mop, Yesu ndia na mop. Repeat it. Anavila meni jazz, manivila mani jazz. Nguko kute Jericho na trumpet wa kinda ni jazz. Sitrevo taga jiji, mirevo lo the leader. Kifanya timira fanya gimina echo.
DJ Popkeys of Blazing the Wheels of Steel.
Acids, no makamuvia ninja assassins. Jaribu Yesu wacha was.
Everybody!
Check it out. Tuko na Jesus, the friend of sin. Nas, umetucheki, have you ever seen us? Impossible, ndo neno yenye si. Na, tuna beat kila kitu congested. Na, napenda vile tuna God. Napenda vile tuna walk. Napenda vile tuna rock. Napenda vile tuna ball. Amerika takitoka misiri. Misiri, misiri. Kana kwa mguzi ya matozi ni. Misili, misili. Chikini pass, chikini now. Chikini then, chikini come. Chikini love, chikini go. Itabaki watu wa mino. Itabaki wezi sema no. Itabaki waski zene no.
Easy.
Umenipa life ina bana suna pa. Ti. Bash, CNDP tipa. Ti dambi na kanyagia kama patipa. Ti
DJ Papizo.
I'm not.
uwepo wako. Ndio maana usiku na mchana nitakupa sifa. Ilianza mami aleta, ikafuata Yesu Roma, ikaja kibali na bado nkasonga. Tulipotoa sitolia mwana, walidhani tumefika. Kumbe ilibidi tu follow you. Na moja ya matokeo yangu
fire baby,
hata baada ya mpango wa kando sijafika.
Nikifika club watu wanatekelezea, si watu wako wengi manze wametekelezea. Abbas na Chantel wametekelezea, cheki vile hizo macho
zimefire.
Hizo haga zimetekelezea, sababu wanasema timi na kulambolea. Misukuka still na matop players a high school vile huwa
zimetekelezea.
Niko fresh bila prince ile toka belea, natoka keja bila makeup sijajipodolea. Na bado nakaa poa nimetekelezea, nina bado mizo toto zimetekelezea. Magazine and bado bado imetekelezea.
Naeza kupikia ukintembelea,
ukikosa besa zako watatekelezea. Natatekelezea, natatekelezea, tawapokea bora watatekelezea. Cheki vile hizo nyele zimetekelezea, za Rihanna kando zangu zimetekelezea. Ata zikikato bado zitatekelezea. Abbas
zinikubap ametekelezea.
Lezea, jicho nyanya cheki vile zimetoklezea. Oya, nimekoma, nimekula mimea, nilibugia mabajia zote kwenye sinia. Adika utambi kangu kakatoklezea.
Kiparara uja
toklezea. Kasi solea sunge paka nivea. Nichea kimse kimetoklezea. Na msupa ametoklezea. Nimu nadunga masupra jumu misha potrea. Izo njumu feki feki zija toklezea. Simu najua na bado muna jitetetea. Kuna watu wengi unichorea, mini liwapewa waya na wakanichomea. Lakini mini lishukuru nikawachorea. Junaju watu mabaraka zimetokelezea.
On the scene nimetokelezea. Chantel nimini nimetokelezea. Abbas alinitoa nikatokelezea. Nikatokelezea, nikatokelezea. Malimes kama zao nazikatokelezea. Kwenye show watu wengi wametokelezea. Walilipa wakegia na wakapolea. Wanajua vile sisi tukatokelezea. Mapia sini na matatu zimetokelezea.
Mukamba, ule imukamba, ni kama banga vile nimewasamba. Nimewakumba, nimewaweka bamba. Ni blanda, kumalizia madawa kwenye kanda. Kama ni mbaya basi ni blanda. Kuoka fiti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasi kujigamba. Asanta vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kudele muka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nzuru mependeza weni wale jo wa chanta. Take it down luo, take it down luo. Mudogo dogo take it down luo. Take it down luo, take it down luo. Cheza kidogo take it down luo. Mudogo, mudogo, mudogo dogo tingika mudogo. Mudogo, mudogo,
my boy.
Mudogo dogo tingika mudogo.
Ni night boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wezi nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down luo, ushajua what it is. Usijali mami wendio nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Ile kitu mina deni kakisi mutoko.
Tenge kaka unapenda kutengeka. Tenge kaka unajua kutengeka. Tenge kakila mtu kutengeka. Tenge kafiti sana kutengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low.
Na tuko tupo chokoni boss. Tabe, hey, wacha niku
tomati zako spinebo, ngozi yako durebo. Ukipika chakula yako kulebo, na ukipita kasingo tunavunja hosi. Juni kutu mochari vile una mada, buchari vile una nyama. Kwa hii traffic kwendo na una terrorize memory kwa kili usa kuama. Kupigwa mindo stick, kwa selfie mindo stick. Nime grow up wanai, hapo kwa street nini chokos.
Sina time for rest to kusi karura. Niko papers jamaa leo ni kurarua. Kuzuru rabuda na nitamua. Niko papers kuwa ribuliza gafula. Kweli jana nilivuruga. Amenala juu yangu buda dumuza. Iyo lumbula nipeleke runda tusina huruma.
Taka nilewe waite ambulance. Kishonja muke na mababulas. Nikunwe supunde skip ambulas. Na niye kigisha tena repeat repeat.
Taka nilewe waite ambulance.
Chief Moses, Kenny was a
car.
Chief Moses, Jina Machua, Missy Mtoto tena mini mtu machua. Shughuli zote mina fanya zote ziko machua. Mike nikishika ma speed vitu machua. Siku hizi mina enda zile party machua. Mina roll in a ball na watu machua. DJ, cheza ngoma yangu ngoma machua. Can you mix and spin zile vitu machua?
machua. Mapresenta wengine ni watu machua, wanacheza na kupromote ngoma machua. Msani, fanya audio, video machua. Jua na inchi wanapenda zile vitu machua.
Yeah, vitu zingine ni za wajanja, za baba na za mama. Mtoto akilelea wembe, mchanganyi na peremende. Alafu vitu machua, vitu machua, vitu machua. Usicheze na vitu machua, vitu machua, vitu machua. Atia watu machua.
Kondele ghetto ni ghetto machua, iko ndani ya Kisumu city, city machua. Lugha yangu si ni lugha machua, Ingiluo si ni lugha machua. Banka andika check machua, 10,000 million pesa machua.
Umeja, leta
menu machua. Ugali na samaki si ni meal machua. Phone yangu si imbo ni phone machua. Ni zile iPhone tablet machua.
Nimeshina nikiomba kali kolabo, miaka mingi ananiambia bado. Hata sisikia vibaya, hata sisikia vibaya. Akanisho rudi studio, ukota kado before you call Jones to be in your video. Hata sisikia vibaya. Come show, you just give me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance, utalia.
DJ Papizo.
And you don't miss me everybody. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda kwa. Watch your words give you by. Watch your words give you by. Sasa nini don number one boss lady wasuki everybody. Nimekuwa chini niki hustle delik na sina ubaya. Shikisha kama bebe sili, na washikisha na manchefe baridi. Kuzidi ntazidi wazidi kusikia vibaya. Oh, watch your words give you by. Wacheke na wewe wakutake mabaya. Kwangu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidan tafeli na zidi hadi ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi nretire. Najaza buku kwa denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa banki na sina haya. Chema cha juuza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Kuuza tutauza ni ya leo, ni ya leo, ni ya leo. Nyole paka mafuta.
DJ Papizo.
Yeah, yeah. Them for me, I don't boy. Kama mzuke mekupanda kwanzia leo ni nite daddy. Daddy, oh. And when I hit that spot, baby call me honey. Then I mean, asali ntatiririsha, utaipanda kwandani. Mitendo na thibitisha, mambo yangu sifanyi kisani. Kuni palama za chui chui, tabia za kifisi Mr. Mbui. Napendo kifunga kwa bui bui, yeah. Baby go down low, go down low, go down low. My baby go down low, go down low, go down low.
DJ Papizo.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you down.
Go so. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down, giddy 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 go down, go down, go down. Endo na vyo zitingisha, unadatisha nimeshikanisha. One time, nanisha pata picha. Vile ntashikanisha arithi na mbingu katikati. Nijenge puli ya mado, baby girl utashawa na mado. Imagine, shopping uende Bangkok, itisha only nine. Baby go down low, go down low, go down low. Go down, giddy 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 go down, giddy 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 go down, go down.
I make you dance,
go so. Giddy 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 go down, giddy 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 go down, giddy 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 go down, go down, go down.
Fire baby,
water boy I got it, Savage I got it. The way you shake your biggie bam bam, kubachi dongo nzome nyomu gongo. I don't sit down. Baby, don't sit down. I'm about to dash, my girl. Mukwanu sunda na lo. Baby, go down low, go down low, go down low. My baby, go down low, go down low, go down low. I make you dance, oh. Shake your bum bum, bum
shake you a bum 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 bum. Shake you a bum 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 bum. Shake you a bum 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 bum. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
I make you dance.
Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down. Go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Giddy 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 go down. Go down.
DJ Papa Pizzo blazing the wheels of steel.